morning odinga yo ungathuli morning king angifonele malishona uyadingi kukhumbule hayi solo kungekho uyadla ngkhona ulala salubuye noma usendi call back ungathuli morning king angifonele malishona uyadingi kukhumbule
Kangen, phone no kupibana on a Friday.